MZ, MZ Fictions.
Sukutora lo sang we on praying for better days.
Praying for better days.
Yalla khamna lepp luñ sacrifice. A fuñu jaar yeup.
Yeah yeah.
Lepp luñ joto dum nak taw wi ray yeup. Motax it dun des gonna. Dun des gonna. Lepp day follow even if it's too hard for now. Yeah. Dun des gonna. Dun des gonna. Lepp day follow even if it's too hard for now. Yeah. Yeah. Kay moy mo touti ma ñi bisé. Wow. Ubuntu nami lañuy tassé wow ci ñub rek lañ tégg wow liggé pour njabot gi mën wéru wow yeah sama jom mo may nital ci lëndam bi lu metti metti damay xoutial yeah billahi wallahi yeah sayuma gesso lu motivé lay gis ci mbékté wala tiss nam lu ben xétu ciono bu mlay téré gis dem build like this just to live like this do ma xamé ti bo fo ñu des gëna vi suku toro lu sawé on praying for better days
praying for better days
yalla xamna lepp luñ sacrifice ak fu ñu jaar yeup
yeah yeah
lepp luñ joto du nak taw wi ray yeup motax it dun des gëna dun des gëna lepp day follow even if it's too hard for now yeah dun des gëna dun des gëna
Jamu si samay wakker, wakker Yalla may man dama man si gene samay wakker Don't give a fuck about her, smash her Say she rap a whole different block, then I block her
Ey, gagne wala gagne, defet yalla tere ye Pujie don rancunye, durmo fa mo fayu ye Tele lingo defal yop delo ma sama respe ye Duma res gana o khana sampa kandi rot fa ye
Wala de Yaya nanti yop, yaya nanti kirk bayfan, yaya nanti gede wa mën nga am lu nekk fii nii si Sénégal tant que yaa ngi am 10 personnes wala 100 personnes yoo xam ne ñu ngi déclaré wu foo wote ñu fekk na ko ci dëggu saay bi mooy dañu ko trophée sama gars
Suku toro lu sawe on praying for better days
Praying for better days
Yalla khamna lepp luñ sacrifice Ak fu ñu jaar yeup
Yeah yeah
Lepp luñ joto du nak taw wi ray yeup Motax it dun des gëna
Yeah
Dun des gëna Lepp day follow even if it's too hard for now Yeah Dun des gëna
Yeah
Dun des gëna Lepp day follow even if it's too hard for now